nothing a day. Una jita fly boy, una jona finest. Una chocho simba kume lioness, Mrs. Zuzu. Nadia ni toughest, hutani cheza cheza kama kina Zaitun. Kutwa kujimwaya, mwanaume gani huyu hana haya. Daily analamba lips, anadondosa kisha anaomba lift.
Natamani ningejua, kuota ni cheza ningekuwa. Nimebaki solo nisingeumia, kini nejifunza san kushua. Siku taki, taki, wendo wende mintabaki. Wendo kasi, kasi, Nadia zetu ni wapi basi.
Unajiona champe, champe, wape, wape. Udawe jibambe, bambe, bambe, bambe. Unajitai, ah, 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 ah.
Attention, attention, no more question, ni wetu sare tension. Nyeje msupa, call me land kwa jango. Najo mastingo tuanze deep adi shale.
Sini juzi lexa likuambia hali.
Yeah, leave that alone, swezi teleza sonaro. Weni principal, hao wengine makopi. Lexi baby mapenzi kwako ni konki. Mr. Mess, Mr. Chezo tanyo na daily kwa bloti. Kalav ni kesi basi nifikishe koti.
Uchumi ni mbaya, saki stories za kushare.
Kwa hii chama mami jua wendo chair. Minda kupea siku chochi hii ni dea. Pale nyavile ulipito liachatike akistare.
Nilipuliza, ukasema ni mapepe za insta. Ukanituliza, ukanidanganya.
Unajiona champion.